exclusive from ZambianMelodies.com.
Dopest, precious name in the game, ladies and gentlemen. Don't care what I can do. Only job. Yo, boy, yo, mugs. Let's go.
We stuck a man and he went on a week. I come to man, yeah. Baby, Vendela, Paduze, yeah. Deep on in Vela, man, no name, yeah. We stuck a man on Sandela, Paduze, Batamba, yeah. Bafuna banka le kata, yeah. I'm a meat, kala vela, kanyi mwaka. Baby, ni besa, oh. Aba leti te tuwa me muli siketi, yo. Siba ziba, oh. Baby, ni besa, oh. Peso kamba sunga wa me kuli pe mekapu. Tiwe ni nacho, chivu vini ni dola. Uka samba ni plus. Beauty yako sufo singa.
Dopest, freshest name in the game, ladies and gentlemen. I love that you know that you're beautiful. Confidence in Gabashan and Funko too. Never butterflies, you're more motivated. Montico, how I can't breathe all of Oshiku. I just be thinking about you. That hotel, unless I found you. Kitty J, when I'm around you, beside you, inside you. Meet a fair wadi pressure. Self-esteem on his alley ta vesha. She's my piece, it a campela pressure. We share ile langati tu awa muleja. Natural beauty wakamba. Kaka pita kawama katamba. Wose pachipanda wama kamba. You a baby ni besa.
Aba leti tetu wa memuli siketi. Siwa siwa. Baby ni besa. Peso kamba sunga wa mekuli pembe. Tiwe ni nasho, chivu vini ni dola. Uka samba ni plus, beauty yako sufo singa. Baby ni nasho, chivu vini ni dola. Tumafuna na stress, beauty yako sufo singa. Niwe alo, alo.
Uta bati ile langa. Piti yako feka ile landa. Awe sula konedi weli landa. Ewa nakashaba tunga twala kunganda. Umufi ashamo na mufechi kombola. Atinga tau kwetesha salamu kongola. Abana siria sati mwana wadibiali kamo kava. Pavimbuto usuma webo kasombola. And she carry herself like a queen and she is one. Where is the lord of the ring when you need one? She say she want a gentleman, I could be one. Basikiriti ni kubeti monga be one. Elwa I beauty wakamba. Kaka piti akavama katamba. Wose pachipanda wa makamba. You a baby ni besa.
Aba leti tetu wa memuli siketi. Siwa siwa. Baby ni besa. Peso kamba sunga wa mekuli pemekapu. Kiwe ni nasho. Chimu vini ni dola. Uka samba ni plus. Beauty yako sufo singa. Baby ni nasho. Chimu vini.
Apachalo chavuta. Na magero pa manje wa funta. Bleaching ikuzola mafuta. But not you.
Iwe ni nacho.
Wena bambo ende anakunganga. Apa manje vose vavakanga. Iyo tu pisi jimu inapanga. Baby bauze.
Iwe ni nacho.
Ulo libe na make up. They can't compete. Baby ati shut up. Wabafe weka takwaba na back up. Baby uwe.
Iwe ni nacho.
KMP worldwide. Kabundi kapish. Chwe mpala chawa nyama. Dopest, precious name in the game, ladies and gentlemen. Mr. Stash in this one. Yo boy, yo mops. Kandeka. Mr. Sean Kester, what up?
Kunchanga kumies.
Urijabu.
Spock smiling. Mose Dima.
Iwe ni nacho.
Stash
in the bay. Iwe ni nacho.